نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kupitiliza kukambirana kwathu kokhudzana ndi ubwino owelenga durudu sharif mutu wathu wa lero ndi kuwelenga durud musada yambe kupanga dua hadith sayyiduna abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu adafotokoza kuti pamene mmodzi wa inu akufuna kupanga dua kumpempha Allah tabaraka wa ta'ala yambani ndi kumutamanda Allah tabaraka wa ta'ala pogwiritsa ntchito mbili zake komanso maina ake amene amasonyeza kumtamanda komanso kumuyamikira kuonjezera pamenepo amakwezaso ulemu wake ulemu wa Allah tabaraka wa ta'ala mukatelo kenako welengani durud ndipo pamapeto pake pangani dua chifuwa chani chifuwa choti kutsatila ndondomeko imeneyi popanga dua pali kuthekela kuti munthuyo adzapambana kapena kuti dua yakeyo idzayankhidwa idzalandilidwa nkhani moyo ndi chuma cha Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu zipelekedwa ngati nsembe chifukwa chofuna kumusangalatsa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu akufotokoza kuti tsiku lina lake mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati palibe chuma cha munthu aliyense chomwe chidandithandiza kwambiri kuposera chuma cha Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pakumva zimenezi Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu adayamba kulira kwambiri ndipo adatulutsa mawu oti o mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam chuma changa ndi moyo wanga zonsenzi ndi zanu.